in my lip like nah, time no be no. Never night big and catch on a fino. In my lip like nah, time no be no. Never night big and catch on a fino.
Mastingo, hapa kuna book juice tingo. Zambinho, mina tinga doa tinga window. Mastingo, hapa kuna book juice tingo. Zambinho, mina tinga doa tinga window.
Now listen, nishaka chochanisha. Katoto like skin, cheki malifisa. Na tunazoza ndani ya e-class. Alafu badaye nenda kukachapanisha. Na listen, so basi badi alpoza. Bend over and fling it up. You know me one Sam, girl, you know me wanna dig it up. When from the right to the left, then you lick it up. Take it down, pick it up, diggy double diggy da. Like it when you drop it, baby broke it, and when you whine it, make me wanna grab it, girl. This is a crime scene, call me policeman. Napita nkishika pretty body, pan this girl.
Mastingo, hapa kuna book juice tingo. Zambinho, mina tinga doa tinga window. Mastingo, hapa kuna book juice tingo. Zambinho, mina tinga doa tinga window.
Ziggy, ni Ziggy pahamu na kukizanga. Na kunamblea na jina o mjanja. Kinikashi na pajunta mgapidaga. Tamtilanga, tamnyafa juvi yaba. Nakumbuka deo nikinja kambana. Nikashu tutapata na maafta. Badae kwa mzoche uka nacha nimehanga. Kwa nina shangu na kutumta mdasha. Kaka, aha, kaka mna kishada. Jamo kia mata ndo tufil tuko haya. Kwa Disney ndoaka na kwa dipe nikidasha. Na kwa dipe nikidasha.
Mastingo, hapa kuna book juice tingo. Zambinho, mina tinga doa tinga wingo.